feeling dead on the beats.
No boo.
Tamani bebe ya cheta fololo pisha njia papa wanapita mpololo na kula vinono bila pupa shingo nene kama nyoka na meza chula umbo nani hata kama kitingadera tangu ni mpate skina ikumkula yemele kitu wa shamba kama mekusa saga nisuguli yeso so gaga chili kama kuku mtaga wange wanuku follow follow shaja yo Satoka china nimelipata jiko ma ex kimya mwambea walisema pelege kachina umetoka kupima mbona yucho anakuzito sura bia warasoda kalifi kwa bibi yangu awajui tu kuwa niliweka oda aumbwe kwa jili yangu umekusa upuku zaga nisugulie so so gaga chini kama kuku mtaga wambia wanoku follow follow shaja yo
people.